njagala mugambe konzeze ulia. Mbadde njagala mugambe konzeze ulia. Abantu b'okukyalo bamutyadde abansobera. Nze bwe namunenya n'amala mbakira n'anvuma. Si nsonga naye mugambe be njagala. Mwetolodde mukozeeko nnyo n'obwambega. Zeuli abaana ttankumu. Olw'okuba tayakogga alya bulungi amira n'empeke. Zeuliya n'alaga figa. Ndaba n'abatonzi abatamwenkana. Zeuliya n'alaga figa. Ndaba n'abatonzi abatamwenkana. Zeuliya bakubya ssubi. Ndaba n'abatonzi abamugwa n'obasaasira. Zeuliya. Ndaba n'abatonzi abamugwa n'obasaasira. Zeuliya tunalaba. N'agenda ng'akyusa ebifo w'abeera n'akimanya nti bamugundu ye. Awo ng'avaawo ng'asenga abalala. Zeuliya ng'agenda asiga. Tekyandibadde ensonga senga n'ate talutambuza. Nanywerera ku abo baasiize. Zeuliya era obutasaasira agatti k'abato mwattu n'abakulu. Kuba Katonda yamulungiya. Emyaka gy'alina mwattu togimuwa. Mayumba g'abafumbo tagatidde n'abasattiza. Zeuliya. Mayumba g'abafumbo tagatidde n'abasattiza. Zeuliya tunalaba. Zeuliya ate bebe erigomba naye bansobera. Zeuliya yali namwandu wange oli Mukasa n'agaana okubeera mu nnyumba. Abasajja baamutwalirawo n'agaana okukuma n'olumbe. Ye ng'oyagala okulaba bw'ayomba muyite lya namwandu n'omulaba. Zeuliya kati yaganza bato abazaala tulabye obulumi. Abafumbo tagatidde n'abatumira. Zeuliya. Amayumba g'abafumbo tagatidde n'abasattiza. Zeuliya tunalaba. Waliwo nze be mmanyi abamumanyi obulungi Zeuliya ate beebe erigomba naye bansobera. Mayumba g'abafumbo tagatidde n'abasattiza. Zeuliya jagwa kibabu. Zeuliya jagwa kibabu. Abakyala bamuteesaako. Zeuliya. Kati abakyala bamuteesaako. Zeuliya asaana okuyiga. Nyanza na maso Bwete veino kuyika Zewuli engeri jeundwa Ziende koze vichangu watyo Namu abasajja bamala bakwana Mwimule semize michamu Sengo mukazi tafunya mugamba Yandi jewe mize mijamu Zinganze nkangafula bachamu Abasajja benino kusoka Ani yalala yomukazi wati Na yatula ndisebo mkwanye Wabachi koze nzo simufako Wabachi koze nzo simufako Oya chukoze rabera malaya Nzo musango ngusa kubasajja Beba itane sitani batyo Chivamba ni nyabali nza watumbi Aba walamba ze uli ya we musho Elamba sababa na bachitange Elamba sababa na bachitange Mugenderele wali wokufao Kalabalu njingamba za namaso Kalabalu njingamba za namaso Kwete peberi no kuika Zawuli ya engeri ya ungwa Sie andi koze vichamu watyo Wado bakale wafata Zewuli akati mpeko limba